X66.
Kingata macho juu yako thamani ni zaidi ya dhahabu. Nafanya hisani usijepata taabu. Zamani, toka zamani mama, kuwa na ndoto siku moja ukae nyumbani. Usikatishe penzi ghafla, ndo kwanza penzi leti na noga tu. Kama shida wote tumepata, sasa unachokitaka unakipata bu. Usilikatishe penzi letu, mana kwanza lina noga tu. Unachokitaka unakipata sasa. Mapepe yani, mapepe yani, mapepe yani, nisha tulizana na wepu. Mapepe yani, mapepe yani, mapepe yani, nisha tulizana na wepu.
Sasa weaving we ila nini? Tashindwa mimi hiligia umasikini. Nyoa hata para upunguze hela mafuta. Upangi kachotara kinya kiusa mamuj. Nayo macho ulipewa unione mimi tu. Kitu mbacho I'm so proud of you. Amini kwamba sito rusu ya mwagi machozi. Kama namba wele tisa mini sita. Yes of course and I'm pretty sure. Kama msoma aliyopua ngejengwa na tofali ngendelea kwefya tua. Mungu ni fundi na nusu kakupa mashavu softy. Ya kupigia mabusu so ya kupigia mako. Na ilo sikio ulopewa usiritobwe tobwe bibie. Mwisho tetobwa ngoma ni mumeo sinisikie. Nayo meno basi ningate mdomo ni nyonye ni date ulimi ulambe aste aste na moyo wako nifate.
Nifanye kama niko peke yangu dunia nzima.
Usinifanye kama yo ex-boyfriend.
Uko mikono salama kwenda kwa wazazi lazima.
Nakupa vyeo makuruta wanyoke. Sifa zote unazo kichwa ni mpaka unyayo. Umepewa utajiri wa urembo wa asili. Tumia, 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 tumia mama. Tumia, 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 tumia.
Iyo shingo ulopewa siwa kuvalia mikufu. Ni vyema ukavata sbi ama lozali tukufu. Please spende konga mikono mashoga. Mana hiyo mikono umepewa kungia mboga. Kifuani chuchu dede mpaka sijui ni sangapi. Mama umepewa maziwa watoto avulia samaki. Umepewa tumbo hili tujaze dunia. Sola kulia kiepe jama choma wala bia. Kuna sehemu umepewa so lazima kuitaja. Mungu bwana kaificha katikati ya mapaja. Mimi Afrika watu wope na wachukiaga. Songi beba wazungu na unaga bola kwa mwaga. Hicho kiuno ulichopewa socha kuchezea na ikoko. Bali tukiwa chumbani huno feni fifi mo. Ukupewa paja na mguu vevi kuku na vimini. Mana utanipa tabia pambana na upenda chini. Nifanye kama niko peke yangu dunia nzima.
Usinifanye kama yo ex-boyfriend.
Uko mikono salama kwenda kwa wazazi lazima.
Nakupa vyeo makuruta wanyoke. Sifa zote unazo kichwa ni mpaka unyayo. Umepewa utajiri wa urembo wa asili. Tumia, 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 tumia mama. Tumia, tumia, tumia.
The Mavic.
Alright.
Nikikwona moyo wangu gojo gojo. Nahisi kupona, oh, na chojo wa chojo. Staki kona kona, na kusubiri jojo. Wabili shona, shona, shindiria. Dogo mdogo, nahisi naibiwa.
Oh no, I want no janja.
Na changa nyikiwa.
Baby slow, slow, safisha wanja.
Nikubate, nipate jeto jote. Mwagambolea, tupate katoto. Kusa baba, ya moto. Kimoko.
Nimekusikia, kama watoto. Nakanyakia, mixup yoko. Yonga mama, ya moto. Kimoko.
What's the time now?
Nakuja.
Wana utokei.
Nakuja.
Nimechoka kusubiri.
Nakuja.
Mwana usogei.
Nakuja.
What's the time now?
Nakuja.
Mwana utokei.
Nakuja.
Nimechoka kusubiri.
Nakuja.
Wanaulizana, nimekupendea nini? Baby, tumeshibana, yani choka na mfini. Baby,
Vile unavyosindika naridhika, oma inapoa. Besi natiririka, miminika, chatangaza noa.
Nikumbate, nipate jeto jote. Mwaga mbolea, tupate katoto. Kusa baba, ya moto.
Kusikia, mama watoto, nakanyagia, mix up logo. Yonga mama, ya moto.
Bila pula baby, msirai. Tusha data na penzi, msirai. Kama tunda, weni epo, siupirai. We upepo, nanyendesha, bingirai. Ita taxboda mauba njo basta. Unipose maumivi yako. Huko mwanzo niliumizwa ho. Wenzio walimwengu waliumiza ho. Kwenye picha tunaendana. Yale maselfisi hata future zinaendana. Kwanza tunapendana. Hata mama ilo anajua. Alisema tunaendana. Walimwengu wa wana mana, mana, hili. Wanasema mina force wana we, minataka ni kupost wa kujuli ulu. Wanasema una force wana mi, minataka uni post wa nijuli ulu. Wanasema mina force wana we, minataka ni kupost wa kujuli ulu. Wanasema una force wana mi, minataka uni post wa nijuli ulu. Asa Insta, ni kuposti, ni kuposti, ni kuposti. Twitter, ni kuposti, ni kuposti. Niku posti, 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 niku posti
me like TV. You're looking at me 3 times in a row. If you want to say hello,
38K, 38K, 38K,
just say hello. I think you look so pretty. You look like spaghetti. Like you are needing some love. I don't know, but I've seen that look before. And if you don't say hello, I will say hello. Nakupenda, nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Oh my baby, so my God.
Check it.
Kondomu akikuta mfukoni asiulize za
unauliza kazi gani? Simu nikapokecho nyesulize baby ni nani? Eti mbona umeganda online una chati na nani? Ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani. Kama niki daga kweli unachoshaga yo na mwakichomi usinipime kwa mizani hani na kiliti mamu nonekana majinuni kiyama cha mapenzi bora ukisikie sibaloni fika mie mtu asikwambie oya rabi moyo wangu katiwa kwenye ramo yo 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 o masikinu pendo wangu kupini wabando chide 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 ari maradhi yangu wendo dawa chide 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 ari choni tipu mina ugua chide 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 ari moyo shau padera chide 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 ari choni tipu mina ugua wendo mwisho wa reli treni megota kigoma sina mwingine wapili roi po kwako kijuna. Yo kiranga changu mwenyewe kukupenda sana kitaji la moyo ni wewe kama jogo kwa mtama mtama bibio ni ngate kapanya kuku nimizio kwako kisubutu.
Somebody, somebody,
oh yeah.
Everybody needs somebody, somebody, oh somebody.
DJ 38K.
Everybody need a special someone. We're good day to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We're good day with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling when they give different healing. One we go there for you. The one no go bobo you. We go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love when you need. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody, everybody needs somebody. Just to be happy. The one and all in this world. There's you, my angel. Now I need part temptation. Kisura ketamu kama pipi. Oh, my angel. Chamarino. I'll die for you. I need somebody.
Menifuta jasho. Nimesahau machungu na enjoy kwako. Ipo dunia nyingine. Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe. Iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sana kwa mwenyezi nizikwe nawe. Una ngara ngara mbala mwezi sachena.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever. Will you be my wife? Baba Lord, I truly name it now. Together for life, yeah. Unapendeza sana sana.
Zue, zue.
Nanimaliza sana sana.
Zue, zue. Zuena, Zuena. Kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Unisungula mwanyanya upenyusi, izi mbichi ya ziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki, samaki. Wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Umukwano Zuena, Zuena, Zuena. Omulungi Zuena, Zuena, Zuena. Oh my God. Ooh. I feel so lucky to have you in my life. Oh my love. You are the blessing God for me from above. Oh my love. I'll be a man forever. Will you be my wife? Baba no. I truly need me in the way. Together for life. Zuena.
Napendeza sana sana.
Zuena.
Nakimaliza sana sana.
Zuena.
Zuena. Oh, I love you.
Wabubu, mnyonge minyonge haki yangu ya kinga. Moyo na kukata, saa nyingine na kukubali. Japo na tendo na tesa tunavumilia. Wivu sija katani nao, kweli na kubali. Yote kisa na kupenda ndo mana nalia. Auna muda na mimi, kwako mpira muhimu. Utadhani unalia kwa kwa niwe fagasoni. Mchufu wako ulimi, mwepesi kuni hukumu. Bize bize kutua kama malaika wa motoni. Ata ufanani na kimburi.
Unaboa,
unaboa. Ujawa nisifu ni mzuri.
Unaboa, unaboa.
Matani na mimi ndo sifuri.
Unaboa, unaboa.
Onzambu na waita vituyu. Tata na mwanangu naitaji. Yapo nipigie, usinikimbie. Basi nishtukie, usininunie. Penzi nurumie. Auna muda na mimi, pako mpira muhimu. Utadhani unalipwa kwa niwe fagasoni. Kama malaika wa mtoni. Ata ufanani na
kimburi.
Penzi lake mwana shangu, moyo wangu kwa kechambo. Ndo ananifanya na waza. Chozi langu wapichanzo, limege ukatangazo. Sisemi kanyamaza.
Saya menifika gamani ya napuputika gamani ya inaumia. Sina pafushika gamani, siji damani zangia.
Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema. Na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema. Japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga,
sababu nikirudi na mazagazaga kazi nalizungushia na uzio. Jua ni wewe, sitaki wende mbali. Mi niki wewe, matumaini yangu basi zuya mwangejani.
Baby kwangu njoo uzibe nyufa, wenda moyo wangu kiondoka nitakufa. Mbofu siwezi kusa, speaker misa bufa. Bila kiazi au nyama, siwezi kosa mbusa. Tukikozana hatununiani, na kupaki ni unatwanga huku na kuomba samani. Amini, kwa penzi lako livo mateka, nishakula jamini kwa nawe mpaka na zeka. Tupendane bila wastani, penzi zicho lenye nyingi tani. Tuwashangaze na majirani, wana usubiri siku situ wachane. Tupendane bila wastani, penzi zito lenye nyingi tani. Tuwashangaze na majirani, wana usubiri siku situ wachane.
Wendo langu jawabu, siwezi kupata tabu, tena na enjoy mwezio. Ikisafili kwa babu, nikiludi na mazagazaga, penzi nalizungushia na usio. Jua ni wewe, itakiwe ni mani.
Kutamu wako paka napata kigugumizi. Livo jibeba paka nisi nime chizi chizi. Na umeniroga mazima, wenye macho baby unavopendezi. Fegisheli kwako nazima, umenika paka kwenye mtima. Niko upande wako baby oi, paka na kubeki. Moyozi ufanye kiyoyozi, wenye kibeki. Wewe una akili na soza kitoto, moyo umeshanipa wengine joto. Vurugu kwa shuka tusake mtoto. Wewe una akili na soza kitoto, moyo umeshanipa wengine joto. Vurugu kwa shuka tusake mtoto. Navokupenda twende majuu, ukamone bosi wangu Kevo. Na hope utanjoy, hautaniacha. Hautaniacha. Kuna vile unanifurahisha.
Nakuja. We mama nakuja.
Kuna vile unanichangamsha.
Nakuja. We baby nakuja.
Kuna vile unanifurahisha.
Nakuja. We mama nakuja.
Kuna vile unanichangamsha.
Nakuja. We baby nakuja.
Yani so siri, mi kwako baba nishazama. Show me company, when too many take a me mateka. Na kwako mindo hivo, hata ukiguna mimi shafika. Moyo umekuwa shimo, hata kuhema kwangu nishi. Mwenzio kukatando nashindwa, siju menipa nini baby. Menikoroga menitoa na ujinga, siju niseme nini honey. Nikikuona tu mina pagawa, sijui baby menishikia dawa. Yani kama boy, we baby chukua, tembeza maneno kupapase kifua. Navo kupenda twende maju, nikamuone bossi wako Kevo. Na hope nita enjoy, na situ kuwacha.
Na sabilo nani kurahisha.
Nimenishuka, jeuri kwa mana nyosha mikono nimetubu. Siwezi jilazimu kucheka wakati kwa ndani na uwa. Amini wendoli dauna liongo zeli chama. Na mimi bila wewe kamwe siwezi simama. Kuniacha mwenyewe ni kumtenja unyama. Unyama, unyama, unyama.
Ubahalwa nuri, sugar Kenya sali.
Kweli nimekosea, ila potezea, nisamehe na kia. Nadondoka nibebe, unavyotaka, sinavyopaswa, nisamehe na hili.
Forgive me,
kwa yale maneno alokumiza.
Forgive me,
na lile tabasamu lopoteza.
Forgive me,
narudi kwako mama unisamehe.
Forgive me,
oh baby my baby sitarudia. Naenda kasi, pengo pigo kichwa, inanipasua utosi. Tetemeko la mapenzi, moyo umekumbwa na gharika. Wakunistiri simoni, unaniumbua na umbua.
zako nadhalilika. Ubahal wa nuri, sugar Kenya sali. Kweli nimekosea bila potezea, nisamehe na kiri. Ulua langu la moyo, nadondoka nibebe. Unavyotaka, sinavyopaswa, nisamehe ya na hili. Kwa yale maneno alokuumiza, pasamu lopoteza.
Chambu waka champati, misama tusa kwenye nguo. Eti muhimu suna emi, nicheni goroka china emi. Na wawa tuwezi dumu, hawa kutaka kupima kumbe maji marefu kina walini isi wa umsimu. Mapazi kwa nakara, walini bebo ufara. Kila kukicha mbara, wakana iko safura. Kumbe walichofata jina, walifata jina, walifata jina, walipenda jina. Kumbe walichofata jina, aungo, walifata jina, walipenda jina.
Chana stressi kibawa deke na kuchekesha. Mvue kinyesha yeye. Asike ni nyanyapa, awe mkweli twasije mpopa. Mweze nukuteswa na popa. Asiwe na mipashwa kama ija popa. Tupenda ni osimteke vipopa. Yasiwe ya konde na wopa. Kila siku michambo nataka nipende. Anipende na ninipende. Anipende ya ninipende. Nataka nimupende. Nasiwe nataka nipende. Anipende na ninipende. Anipende ya ninipende. Anipende. Wanonesho pendo paka nikisau.
with me, babe. You always tell me one day.
One day.
Foundation pillar, hard you king on me, eh? And I know you've been my healer, bringing this world on me, eh? I love for my tricky chinner when you signal me, eh?
I gotta buy you a pillar.
I don't wanna lie, baby, I don't
give
wanna
cash,
lie.
My cash, my cash, I love kiss your talk, your pillar.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
I gotta take my life for you.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Anika, your love, your love. I'm lost in your love, your love. Anika, you alone. I'm lost in your love. Monday
we go party.
Tuesday
we go party.
Wednesday, Thursday
we go party.
Friday or the weekend
party party.
A baby got be drinky shaki, you know
down there.
Be drinky shaki, you know
down.
I take it down, I drinky shaki, you know
down there.
I drinky shaki, you know
down.
I wear. Shaki, you know
down there.
Biringi shaki, you know
down.
I take it down, tingi shaki, you know
down there.
I tingi shaki, you know
down.
Ah, baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Ah, baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Your love, I'm lost in your love, your love. Anika, you alone. I'm lost in your love.
Oh,
au kujikatia tamaa. Oh la la le, oh unavyonipatia mama najifia ama umepania. Oh la la le, baby you are my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my God, let me sing for you, let me sing for you.
Sinengene kini kafa bule, kwa koni mfumsi. sukule kwa baby yake piga kelele we
ni hali yangu mbona shwari baby we nipoje kona songa ugali uje ule baba we
roho yangu safi Mungu kanipa ninachotaka kwa wakati na enjoy sitaki kuwa mswati nimeridhika michepuko na mwendo kasi bye bye
bakalongo za mboga yo maneno yako yalivyokuwa matamu na isikuwa muoga maana na wivu nimeshashika kwa tamu
wanajua tunavyopendana mi na we wanaona wivu atunavyopendana oha
wanajua tunavyopendana mi na we wanaona wivu
Come fall in love. kukwependa.
Minija kupenda madali, nija kupenda malady,
nija kupenda my darling, nija kupenda my baby.
Sogelea, ah, tupendane tuwe kati ya makumbusho. Kanezi jazo watu some. Mi wake wa future ye wangu wa ndoto. Kima soma so asitone.
Kifuma ni ya poa tu, poa tu. Seme ni na mwanda fia poa tu, poa tu. Nina langa ni ya poa tu, poa tu. Tunishaji fia poa tu, poa tu. Chuma kwa chuma na mwagache, poa tu. Nisenu napewa weka tuwe, poa tu. Tini kimona na pata kite, poa tu. Mani katongo zema la ya pele hapo ke
Bumba, Bumba ya.
Anitilie ni kwata koloke akele hapo ke
Bumba, Bumba ya.
Hapo ke
Bumba, Bumba ya.
Hapo ke
Bumba, Bumba ya.
Ebara
ke Bumba, Bumba ya.
Hapo ke
Bumba, Bumba ya.
Mama sherio, hanipa kazi moto mwenye kazi yo ndani joto staki feni yo, haninoge sana vyake vili yo. Mapezi ya yananuna, uchepe kawa waigunga. Pezi pepo la kinunga, hiki changa nyo na numba.
Nikifuma ni ya poa tu, poa tu. Seme ni na mwanda fia poa tu, poa tu. Mina langa ni ya poa tu, poa tu. Nishaji fia poa tu, poa tu. Chuma kwa chuma na mwagache, poa tu. Zenu napewa weka tuwe, poa tu. Zeni kimona na pata kite,
DJ 38K ameke tunisha jena. Kile kidonda kilicho anza kuponya, amelichanganya sana. Na isku dadka amekusa mtima, ameniumiza jama. Amenikumbusha yale mambo ya nyuma, mamifu yameanza tena. Kanivunja vunja yani mwili mzima. Hafai, hafai. Kwenye buni za macho kati ya pili pili. Fishai alisema amekuja kunibadilisha. Chachavu amekuja amebadilika. Amebadilika, kabadili maisha akaseba. Hey. Alini chuna chuna tu, alini puna puna akanyacha juju. Kwenye macho yangu amekuwa kitungu, nikimona yeye nabaki kulia tu. Kaseba, kaseba, kaseba,
kaseba na moyo wa.
Amechukua, ameweka uwa, eh.
Kaseba na moyo wa.
Kaondoka.
Kaseba na moyo wa.
Amechukua, ameweka uwa, eh.
Kaseba na moyo wa.
Hivi mapenzi ni kitu gani? Mbona saa hayana huruma? Haya mapenzi yana nini? Huku mbele yamekuja kuwaje? Tofra kila nachofanya kimpendezi eti namkera. Nakasema kinfumania wala imchomu. Nafata kila nachosema sijiwezi na ungatera. Bila sababu ananinu ni ya wala simkumi. Ubaya nimpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama mapenzi limpaga yote, naumia sana. Ubaya nimpenda sana, ukweli. kweli nampenda sana. Na kama hizi hapa ndo fadhila. Aya, asante.
Baby,
me,
oh, yo, kwanza kwa mwili na vaporate. Umenichanganya changanya, akili imesaturate. Sikuwahi jua
kuna mapenzi ya kweli mama,
until nikakupata.
Oh, I thank the Father.
Baby, mimi nimelewa kwa mapenzi yako, mimi nimelewa. Baby, mimi nimelewa kwa mapenzi yako, mimi nimelewa. My baby girl like a dimple, unafanya mina fall to the deep so. Mapenzi yako tamu ya kisweeto, unafanya mina fall to the sweet.
Baby niko cage, niko match,
ndani ya mapenzi.
Baby niko cage, niko match, strike a story ya mambogi.
Baby mimi nimelewa, kwa mapenzi yako mimi nimelewa. Baby mimi nimelewa, kwa mapenzi yako mimi nimelewa. Physically, wacha nikupende mnyama mkali. Baby majigi, nyumbani kwetu tunikwiji.
Hey girl, I cannot get enough of you. Na hata nikidunda, I'm falling for you.
Baby mimi nimelewa, kwa mapenzi yako mimi nimelewa.
Okay.